This is an MUT Radio podcast.
Making headlines this hour, MUT extends gratitude to Gift of the Givers for food and water support of students and Liyashuba Olwimododna Abenga Isilolo Sobikosi. The time is 9 o'clock. Good morning, 3rd of February 2026. So Gift of the Givers 11th consecutive day of providing decent meals with dignity to Mangosuthu University of Technology, MUT, students, staff, and some parents and alumni who accompanied their relatives. The institution expressed deep gratitude to Gift of the Givers for its unrelenting humanitarian support during the 2026 registration period. MUT management called on Gift of the Givers, an established ally, after recognizing the need for meals for students and parents who spend hours on campus. What began as a WhatsApp request from Bolly Mackays, Senior Director, Marketing and Communications at MUT, to the university's long-standing benefactor Rehan Mohammed Sulaiman, founder of Gift of the Givers, quickly translated into action. There were no protocols and no bureaucracy, only confirmation of numbers and timelines. The partnership between MUT and Gift of the Givers proved invaluable during the registration period. Despite initial plans to serve 500 students daily, the organization scaled up to provide nearly 1,000 students with meals each day. The gesture was widely appreciated by the MUT community and garnered praise on social media.
In other news, asolana ngezinsolo ezibucayi amadodana abhekene ngeziqu zamehlo kubangwa isihlalo sobukhosi bakwaNodunga eMvoti. NgoLwesithathu icala lombango belisenkantolo enkulu yaseMgungundlovu. Umbango oshisa phansi uphakathi kwenkosi esesihlalweni njengamanje, uNkanyiso Zulu, 28, nomfowabo omdala, uMntwana Mlungisi Zulu, 45. Uhlangothi olweseka umntwana olwela isihlalo lukholwa ukuthi akumele ngabe usesihlalweni umfowabo, uNkanyiso. Lukhala ngokuthi kwaba khona ubudedengu emnyangweni wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal wavumela ukuthi kubekwe inkosi ebusayo njengamanje, ebekwe ngo-2020 one. Kuvela ukuthi bangamadodana enkosi eyakhothama ngo-2016, uQedisono Zulu bobabili. Ngemuva kwalokho kuthiwa kwangena ibambabukhosi elisadla anhlamvana, uMnumzane Mphamandla Zulu naye obekhona enkantolo, uMntwana Umlungisi, utshele isolezwe ukuthi akumele engabe usesihlalweni umfowabo omncane. Uveze izinsolo ezibucayi zokuthi umfowabo wahamba noyise kwayiwa eThekwini ethi uyamvikela ngoba kukhona abantu abamakhela uzungu abakha itulo lokumsoconga, wafika eThekwini wagula waphetha ngokukhothama. Umfowabo akangamtshela lutho ngokushona kukayise, kunalokho wenza imizamo yokuthi amfihle ngaphandle kokumazisa. Uphinde waveza nokuthi akaphethanga ngokungamtsheli, waqamba amanga emnyangweni wokubusa ngokubambisana wathi akayingeni eyokufihla ubaba wakhe, ngakolunye uhlangothi abeseka inkosi esesihlalweni bathi ibambe ngakho. Kumele ngabe iyona esesihlalweni ngoba lokho kwakuyisifiso sikayise engakakhothami. Luqhube lwathi inkosi eyakhothama yayingeke ibeke indodana endala ekubeni kwaba khona ukungaboni ngaso linye phakathi kwabo. Lokhu lolu hlangothi luthi kwadalwa ukuthi indodana endala yazama ukulala nomunye wamakhosikazi enkosi eyakhothama. Inkosi yalile ukukhuluma yathi akukho engakusho okwamanje ngalolu daba. Ngaphakathi enkantolo ummeli wohlangothi lwendodana endala, u-Advocate Michael Naido kuningi athe ufuna ukuba kubhekisiswe mayelana naleli cala. Icala liyobuyela enkantolo efanayo ngomhlaka 20 one April.
And finally, actor Kwenzo Onkobo is leaving the popular soapy Scandal, where he played Nloso, a character with a complicated love life. Nloso's tumultuous dating history involved cheating on his wife, Modlomo Nombulelo Mlongo, with Dintel Mapasika Koetel. His plans for a polygamous marriage fell through when Modlomo chose to divorce, and he since struggled to cope with his new life with Dintel and their family, as well as his ex-wife moving on. As Nloso's unresolved issues escalate, his behavior turns violent, and he finally concedes that he must leave Johannesburg. Smiling face with smiling eyes, ETV's Jaeger Fotsokolots confirmed Onkobo's departure, saying his exit is a poignant reminder of how unresolved love and emotional trauma can lead to devastating consequences. Onkobo recently won Best Actor at the 12th Simon Mabhunusabile KZN Film and Television Awards for his performance in Scandal. A recap of the top stories this hour, MUT extends gratitude to Gift of the Givers for food and water support of students, and Luyashuba Olwumadodna Abenga Isilolo Sobikosi. That is all from me this hour. Catch your next news bulletin at 10:00. Reporting live on Mat Radio News Desk, I am Leah Mat Radio News AI.
This is an MUT Radio podcast.